banoyolo abo banokuthetha oku ngeentliziyo zabo zonke, baze becule beqhubeka ngokuguquka. Ndikuthethe amatyeli aphindaphinda nayo, elona zulihle, eyona paraptesi intle, ibingenakuthetha nto kuthi ukuba besingakhange siyibone inkosi yethu esithandileyo ubuso ngobuso phayana. Yintoni ebinokuthethwa uba besiye elizukweni sabona into ebesingazange sayibona? Ndiyaqinisekisa ukuba unxanelo lwethu bilakushiyeka lungonelanga singakhange siyibone inkosi yethu. Kwaye ndikuthethe oku ngokubhekiselene ngamava umzana uBranham awayenawo xa wayethathiwe wasiwa eparadisi kwixesha lakhe lobomi. Wabona esi sihlwele siyindimbane singenakubaleka, sinxibe ezimhlophe, wathi ngesaquphe kwisithunywa esibe sihamba naye, wathi ndifuna ukubona uYesu. Wayebabonile abanintsi abaye elizukweni ngolungiselo lwakhe, walibona uzuko, kodwa konke oku azange kumenelise. Ndifuna ukubona uYesu. Zintanda, olu lunxanelo lwethu. Sijonge phambili ukuze sibone abanintsi kwakhona, kodwa sona sizathu sovuyo lwethu olunzulu kukuba sibone inkosi yethu ubuso ngobuso. UYohane umbhali uthe kwileta yakhe, akukabonakali ke into esiya kuba yiyo, kodwa siyazi ukuba xa athe wabonakala thina sofana naye, ngokuba siya kumbona njengoko anjalo. Zintanda, asinokwazi ukuhlela kakuhle ithuba kwaye asinakulicacisa ngamazwi, kodwa sifuna ukuphumelelisa ngalo uvakaliso lokuba bonke abo babeke ithemba labo kuThixo baza kuba phayana ngalamini, kwaye akukho mntu ozokuba engekho. Oko ke ngumnqweno wethu sisonke kwimboniselo yenyaniso yokuba kukhona izicelo zomthandazo ezikhethekileyo ngokuhlwa nje, kwaye kuba siyabe sithandazela abagulayo ngokwezibhalo. Ndithanda ukufunda ilizwi eliza kumeleza ukholo lwabo baza ukuza phambili bezokuthandazela. Ilizwi lifunyanwa kuMarko isahluko seshumi elinanye usuka kumqolo wamashumi amabini. Bathi bedlula kusasa bawubona umkhiwane lowo womile uthabathele kwasezincanjini, ekhumbula uPetros uthi kuye, Rabbi, khangela umkhiwane obuqalekisile womile. Uphendule uYesu wathi kubo, yibani nokukholwa kuThixo, kuba inene ndithi kuni, othe kule ntaba funquleka uphoseke elwandle angathandabuzi entliziyweni yakhe, asuke akholwe ukuba ezo zinto azithethayo zinokwenzeka wokuzuza oko athe wakuthetha. Ngenxa yoko ndithi kuni, izinto enisukuba nizicela nithandaza, kholwani ukuba ninokuzamkela noba nazo. Naxa sukuba nimi nithandaza, ukuba ninendawo ngakothile mxoleleni. ukuze noyihlo osemazulwini anixolele iziphoso zenu. Ke ukuba anixoleli nina, naye uyihlo osemazulwini akasayi kunixolela iziphoso zenu. Kungcono ukuba ingcinga ezintathu okanye ezine zithe zabonakaliswa ngokuqhagamshelwene nomthandazo wokuba uThixo unako ukuva aze aphendule. Okokuqala, phamba sithandaze kumele sixole wonke umntu ngokuvela enhlizweni njengoba uThixo esixolele kuKristu Yesu. Asinako ukumqhatha uThixo ngaphandle kwethu nje, sinako ukuziqhatha kodwa hayi uThixo. Kwaye yile meko ke apho sifuna unikwa khona ubabalo ukuze sixolele ngokuvela kwinzulu zentliziyo zethu. Sixole wonke umntu, sixole yonke into. Ngalo uxolelo olungcwele esithe salunikwa nathi ngokunjalo, sinako ukuxolela ngokuvela kwinzulu yentliziyo yethu. Eli linyathelo lokuqala ngokubhekisele emthandazweni olunganyukela kwithrone kaThixo uze luviwe nguye. Kukangaphi apho sithandaze khona singafumani impendulo, kwaye sithe sajonga indawo ngendawo kulo lonke ihlabathi kodwa hayi apho zikhoyo ngenyaniso. Kwaye siyavunywa ukuba iNkosi ithethe into elungileyo kuwo wonke umxholo. Ithe yasinika umyalelo olungileyo, yasinika ingcebiso enyanzelekileyo. Akakhange asishiye singenampendulo kuwo wonke umbuzo. Ngoku phamba sithandaze, kumele sixole bonke abo bathe benza amatyala kuthi. Kahle kahle ithi apha, kwaye xa nimi nifuna ukuthandaza, ngoku phambi kokuba siqale nje ukuthandaza, xa siza kuthandaza kumele qala senze ukuhlola okuthile komphefumlo, sixolele ngokuvela entliziyweni, kwaye ngako oko silungise indlela, silungisele impendulo impendulo evela kuThixo. Kwaye ithi apha, ukuba unento ngakomnye mxolele ukuze noyihlo semazulwini anixolele iziphoso zenu. Kanga ukuba sikwazi ukwenza sibalela kwabanye into abayenzileyo, uThixo uza kubalela kuthi into esiyenzileyo. Uxolo lwethu olungcwele lixhomekeke ekuthini singakwazi ukuxolelana na ngokuvela enhliziyweni. Yanga oku singakunikwa emva kwemini nje, ngokuba sifuna ilizwi likaThixo uba lingqinelwe, kwaye sifuna ufumana indlela ekhokelela kuThixo ezitshila ngamandla akhe nangozuku. Siyazi ukuba elo tyala likaThixo inyaniso yokuba uYesu Kristu usenguye nanamhla. Akubhalwanga nje kuphela eBhayibhileni, kubhala entliziyweni yam nasentliziyweni yakho. Siyakukholwa oku ngenguquko epheleleyo nangengqiniseko, kodwa ngoku olukholo kumele lulandelwe zizenzo ezingcwele. Apho kolu hlelo sixelelwe ngokunjalo ukuba kumele sithi sithethe into esiyicelayo ize yenziwe. Emva koko konke iNkosi yaxela umthi owawungavelisi isiqhamo ukuba kungabikho mntu udlayo kuwe naphakade. Ngemini elandelayo iNkosi iza nabafundi bayo, kwaye uPetros yayinguye owayesoloko wabona wava waze waqaphela yonke into waze wathi kumongameli wakhe Nkosi umthi lo ubuqalekise izolo uye wabuna ngokugqibeleleyo ngokuvela ezincanjini zawo waqaphela ukuba intoni na enokwenziwa lilizwi elithethiweyo yanjengomyalelo kahle kahle kwakubonakala phambi kwakhe kwaye wayemangalisekile yazi inkosi yajika ibhekisela kubo bonke ababenaye yathi uYesu wabanika impendulo hayi nje omnye hayi nje kuPetros waphendula bona namhla unika thina impendulo enye ibanokholo kuThixo sithanda sithe saqaphela ngokupheleleyo ukuba ayizozipho nabo basebenzisa izipho uThixo unokubasebenzisa kodwa sibeke ukuthemba lethu nokholo lwethu kuThixo usomandla naselizwini lesithembiso athe wasinika lona uba inene ndithi kuwe nabani na onokuthi kule ntaba funquleka uphoseke elwandle angathandabuzi enhlizweni yakhe asuke akholwe ukuba ezo zinto azithethayo zinokwenzeka wokuzuza oko athe wakuthetha siyakholwa ukuba into engekabonakali into engekabambeki isele ibonakala isele ibambeka ngokuba siyakholwa ukuba uThixo sele euvile umthandazo wethu kwaye sele esinikile oko sikuthandazeleyo ngayo lendlela siya kufumana impendulo size samkele oko sithe sakukholwa sakuthandazela noko sithe sakuthetha ngalukholo ngenxa yoko ndithi kuni izinto enisukuba nizicela xa nithandaza kholwani ukuba zinoku ninokuzamkela noba nazo njengabantu si nesiqhelo sokuba samkele qala emva koko sikholwe kodwa indlela yokholo indlela kanye ngokucacileyo eyokholo ilizisele siyithethile ukuba simele kwaye sinakukholwa ukuba sikwamkele zintanda kubhekiselwe kuwe abo balungisele ukuba baze phambili xa sima siza kuthandaza sonke kuthethwa nawe sinokuthanda ukugxininisa size sikhanyise eli lizwi inkosi yethu selilithethile ayo eli ayo oli ethanjisiweyo lesisebenzisayo ayizo zandla zethu eziludwayingwe ezisilibekayo ayilo lizwi lethu elivakala kakhulu okanye elivakala kancinci lukholo kuThixo elizwini lakhe ingqiniseko enzulu ekumphefumlo wethu yokuba uThixo uyinyaniso ku onke amazwi akhe nakuzo zonke izenzo zakhe kwaye ukuba asizi nje kuphela ukuba sizobona uba kuyasebenza okanye akusebenzi kodwa ukuba ngokuba sijongene noThixo siza sinokholo ukuba sithathe ummangaliso wempiliso engcwele kunye nathi ewe inkosi ithe yabonakalalisa indlela ezithile ekunokwenziwa ngayo amakholwa kakhle kakhle athanjiswe ngeoli bathandazelwe kwaye umoya ngcwele uthi umthandazo wokholo uya kumsindisa lo ugulayo, kwaye inkosi iya kumvusa. Umthandazo luncedo kwabagulayo, kodwa inkosi iya kumvusa. Oko kulula kakhulu, kucace kakhulu, amangalisa anjani amazwi kaThixo kuyo yonke into, wonke umxholo kwizibhalo ezingcwele. Ngokucacileyo ukhanyisiwe kwaye ucaciswe ngokwaneleyo kulizwi likaThixo ngokwalo ukuba nesidenge asinakusuka. Ukuba omnye asuka, ngoko kumele abe sisilumko kuye ngokucacileyo, ngoba iBhayibhile ithi kahle kahle kumprofethi uIsaya kwisahlelo samashumi amathathu anesihlanu ukuba nesihula asinakulahleka kuyo. Ukuba umntu uyalahleka, kungokuba usisilumko yena ngokwakhe. Kodwa thina asinakuzibalela phakathi kwabantu abanjalo, sixhomekeke kuThixo. Uthethe nathi ngendlela emangalisayo kwimihlangano emibini esemva kwethu, sibuvuyile ubukhona bakhe nokusebenza komoya wakhe. Kwaye ndiyakholwa ukuba bonke abo badinga impiliso kumele baqaphele kuba impiliso engcwele icacisiwe eBhayibhileni njengesonka sabantwana. Wakho wayifunda loo nto? Umfazi weza enonyana wakhe, umfazi owayengenxalenye yabantu bakwaSirayeli, kwaye wacela inkosi, ecela impiliso. Yaze yathi inkosi, ayindimi, akulunganga ukuthatha isonka sabantwana size siphoswe ezinjeni. Umfazi wothukile kwelathuba, kodwa wafumana impendulo elungileyo. Wathi, inkosi, nazo izinja zawutya umqhuqu lo uwa etafuleni kamongameli. Waqaphela uba ndiluhlanga, kahle kahle ndingongakholwayo, andimiselwanga kwiintsikelelo zabantu bakwaSirayeli, kodwa ndiyafuna ukuba nditye pha kumqhuqu lo uwa kule tafini. Zintanda, namhla singatsho njengenyaniso ukuba asihlelanga silinde umqhuqu othile esiwe endaweni ethile, kodwa sihleli njengabantu bakaThixo etafileni yenkosi eyandlalwe kakuhle ngokutyebileyo. Kwaye singathatha yonke into uThixo athe wasilungisela yona ngalukholo yeyethu. Asingobacengi, singonyana neentombi zikaThixo, singabemi bobukumkani bakhe, singamalungu endlu yakhe, abantu bobukumkani nobubingeleli. Umbhalo weculo uyacula ezantsi apha, ewe, akekho umntu onokubona ukuba iminenye yaba yintoni na, udwayinge phantsi kwentlungu enkulu. Kodwa imini ngeminenye nje kuya kutshilwa. Zintanda, masishwangathileni, inkosi ifuna ukungqinela ilizwi layo kwicala layo. Yonke into iyenziwe ngoYesu Kristu inkosi yethu, umsindisi. Umprofethi Isaya uthi ngawo umoya kwisahluko samashumi amahlanu anesithathu, watyunyuzwa ngenxa yezono zethu ezigwenxa, ubetho lokuba sibe noxolo thina lube phezu kwakhe, siphilisiwe ngemivumbo yakhe. Ngathi amen gogo. Elo lilizwi likaThixo lingcwele. Oko akho malunga nomntu obonakala nje ngomphilisi womangaliso. Oko kumalunga nelizwi likaThixo lingcwele silikholwa ngenzulu zenhliziyo zethu. Kwaye sifuna ukuba lingqinelwe njengelinyaniso phakathi kwethu ngokuhlwa nje. Kwanje basimanyana ngokholo phambi kobuso bukaThixo. Bonke abazaphambili bayakuba namava okuba uThixo uthembekile. Ilizwi likaThixo liyinyaniso kwaye usaphilisa nanamhlanje. Indumiso malibekho kwigama lenkosi. Ngoku siyama sizokuthandaza sonke. Kwaye ndiyacela ukuba abo bafuna ukuza phambili bezele umthandazo izani ngokusathandazayo. Bawethu osemazulwini, silifundile ilizwi lakho elihloniphekileyo, elinqabileyo kuthi, elixabisekileyo, ilizwi elo ukholo lwethu olubambelele kulo. Nkosi, asina kunceda kodwa kuba sijonge kuwe ngalo ukholo. Wena wahlatywa ngenxa yezono zethu, wabethwa ngenxa yezigulo zethu, isohlwayo sabekwa phezu kwakho ukuze sibe noxolo thina. Kwaye ngamanxeba akho bonke abakholwayo baphilisiwe. Siyakubulela ngakoku kwaye siyadumisa igama lakho elingcwele elimangalisayo. Inkosi, wena uthe wadala impembelelo emangalisayo yokholo nomthandazo, unonelelo olungcwele oluza phezu kwethu. Msindiso thandekayo, ihla yanga ungahamba-hamba phezu kwethu ngomoya, uze ungqinele ilizwi lakho kubo bonke abo siya kubathandazele. Nkosi ethandekayo, yanga konke ukungakholwa kungatshatyalaliswa, konke ukuthandabuza, lonke ilungelo elu Satan anothanda ukulibanga ngomoya, ngomphefumlo nangomzimba, ulahlekelwe lelo ngoba uYesu Kristu ulihlawulile ityala. Nkosi, siyacela, sicela inceba apha kule yure, sinike uxolelo kubo bonke abo abathe banetyala kuthi. Ukuba kukhona into eshiyekileyo phakathi entliziyweni zethu ngokuchasene nomntu, ikhuphe ngoku Thixo thembekileyo, ukuze ilizwi lakho lingashiyeki, lingazalisekanga kodwa lingqinelwe ngamandla kaThixo. Nkosi, sebenza kuwo wonke umhlangano, kakhulu apha apho abagulayo bathandazelwayo. Siyakubulela ukuba ukholo luthe lwavuka kwaye ngoku yakuchukumisa. Oh Nkosi ethembekileyo, ukuba bonke abathe baza phambili banokuthetha ngokholo into abayithandazelayo bekholwa ukuba bayamkele, bekunokunikwa kubo. Nkosi, siyakudumisa
kwaye siyakubulela. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ningachopa phansi. Ngenhliziyo yami yonke ngiyayibulela inkosi ngento ayenzileyo, kwaye ndiyakubulela ngenyaniso yoba sinokuzisa izidingo nezicelo sabazane bethu nodade bethu phambi kobuso bukaThixo simxhelomnye, side singadingi ncedo oluvela kuThixo nempiliso nantoni na. Asinakuqonda ngokupheleleyo ukuba kubaluleke kunjani kwabo abanezidingo zintanda. Kumele nje uba inkosi yethu itshoyo ukuba sibe novelwano olunzulu omnye komnye, sithwalisana imithwalo, sizalisekisa umthetho kaKristu. Kuthiwe ngomsindisi wethu pha kumaHebheru isahluko sesibini umqolo imiqolo yokugqibela ukuba waba ngumbingeleli othembekileyo omkhulu entweni ezilunge kuThixo ukuze azicamakushele izono zethu. Kwathiwa inkosi yethu kulungiselo lwakhe lwasemhlabeni ukuba uye wanovelwano kwizihlwelo zintanda. Ukuba lo uthe unamehlo amabini angakwazi ukuvelana nomntu osenhlungwini ngokuThixo, kumele enze into ukuthi ukuba umntu unamehlo akhe aphilileyo amabini aze angavelani nemvakalelo zomnye umntu ongasenawo, ngoko ke uThixo kumele enze into ngaphakathi kuthi zintanda. Kumele sifikele kwinqaku apho ilunge linye liqhagamshelene ngokothando omnye komnye. Size siqaphele kuba uPaulus utheni kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko seshumi nesibini ukuba ilunge linye liva ubunzima, wonke umzimba uva ubuhlungu. Ingaba sikuva nini? Udinga nje ukuba uvise inhlungu umne wakhe omncinci, kancinci nje izawubabuhlungu kuwo wonke umzimba. Ingaba kunjalo? Kumele ibe njalo ke ngokomoya. Ukuba ilungu elincinci lomzimba wenkosi liva inhlungu, ngoku sonke kumele sikuve. Umntu ngamnye kumele ngoku aqaphele kwaye enze oko kunyanzelekileyo. Siyakholwa ukuba ekupheleni uThixo uza kulizisa ibandla libuyisele ekuqaleni kuthando lokuqala olugqibeleleyo, hayi nje kwimfundiso nangolwazi kodwa kubomi bonke obupheleleyo obungcwele obonikwa ibandla ekuqaleni. Mele siyekele yonke into eyakuma endleleni ngasekunene okanye ngasenxene, sise amehlo ethu kuYesu imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu, kwingqiniseko yokuba uya kuzenza zonke izinto zilunge. Sivuya kakhulu ngelizwi lakhe kwimboniselo yenyaniso yokuba kukhona udade apha ofuna ukubhaptizwa. Mandicaphule okanye ndibhekisele kwizibhalo nje kwimizuzu embalo ukuze kuthi nabo bokugqibela abangekayazi ukuba kubhaptizwa kanjani ngokweBhayibhile bazi ukuba kwenziwa kanjani. Sikholwe asohlukanga kwabanye ngokuba sifuna ukwahluka. Kakuhle kakuhle wonke umntu unesiqhelo sokuba ahambe nabantu abaninzi, ibingesosigqibo sethu. ibingelo khetho lwethu olu esilenzileyo kodwa uThixo wanika ubabalo. Siyazi ukuba kuMateyu isahluko samashumi amabini anesibhozo inkosi inike umyalelo wokuba kuyiwe kulo lonke ilizwe kushunyayelwa ivangeli kufundiswa iintlanga emva koko kubhaptizwe. Kodwa ile nto icace kanye ngendlela ebhalwe ngayo phayana apha abantu ngokungahoyi kwabo benze okuninzi abenza le nto bekufanele uba bayayenza ukushangathela nje. Sikholwa kule ndawo yoba uPaulos noPetros kukuba bonke abapostile babenaso isityhilelo sokuba inkosi yathini na ngomoya oyingcwele. Ngemini yePentekoste uPetros egcwele ngumoya oyingcwele ushumayele intshumayelo yokuqala abize esihlweleni ukuba kumele baguquke waze wathi wonke umntu ngamnye kumele abhaptizelwe egameni likaYesu Kristu ukuze kuxelelwe izono zenu. Into eyithethayo lena kwisahluko sesibini umqolo wamashumi amathathu anesibhozo inkosi Yesu yathi nibabhaptize egameni loyise lonyana lomoya oyingcwele. Abafundi babe onde kakuhle ukuba kwakumalunga negama elo uThixo wazithila kulo njengoyise unyana kunye nomoya ingcwele kumnqophiso omtsha ngosindiso lwethu kumalunga negama lithi Yesu. Uyakulibiza ukuba igama lakhe nguYesu kuba iyakuba sindisa abantu bakhe ezonweni zabo. UThixo uzitshilile kuthi ngenxa yosindiso lwethu kweli gama lithi Yesu. Ukuba bendinokubuza ngubani igama loyise nelonyana nelomoya oyingcwele bekuya kumele undinike impendulo ubungena kuphinda le nto ndiyibuzileyo bekuya kumele undinike impendulo. Abafundi bamkela impendulo eli ligama elingaphezu kwawo onke amagama kwaye umsindisi wethu wathi ndize egameni likabawo anandamkela. Ukuba ubani uza ngelile lakhe igama yena niyakumamkela. Kwaye wathi bawo bagcine egameni lakho ondinike lona. Wadumisa wazukisa igama lakho kwavela izwi ezulwini elithi ndilizukisile kwaye ndiyakulizukisa kwakhona. Singaphengulula isibhalo emva kwesibhalo apho sisonke kodwa ngaphandle kokuba samkele ukukhanyiselwa ngomoya kaThixo asikukubona kungenjalo kulula kakhulu nibabhaptize egameni loyise lonyana nelomoya ingcwele kwaye ela gama inkosi uYesu Kristu. Ngoko ke bonke abapostini nokuba kwakuseYerusalem nokuba eSamaria noba eKasareya xa uPetros washumayela endlini kaKoneli noba nguPaulos eEfese amaJuda iintlanga amaSamariya noba ngubani kwangakhathaliseki bonke babefundiswa ngumoya omnye bekhanyiselwa bebhaptiza ngendlela enye. UPaulos uyagxininisa oko eRoma kwabaseRoma isahluko sesithandathu Inkolo esithathu kunye namazwi athi anazi nawo kuba abanintsi kuthi njengoko sabhaptizelwa kuKristu Yesu sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Ndinganiphathela incwadi yembali yebandla enamaphepha angaphezulu kwamakhulu asibhozo ngoku. Ixela ngokucacileyo kuba kude kufike kwisigidigidi sesithathu seminyaka kuwo wonke amabandla kwakubhaptizwa egameni lenkosi uYesu Kristu. Isityhilelo esiluqobo salahleka. Ngoku noba kanjani amabandla afumene isithethe esithile kwimbuyekezo, awuqapheli kwimbuyekezo isithethe babengaqapheli ukuba ligwele lakudala laseRoma. Kwaye ndiyakubuza namhla ukuba ngubani oqhagamshelanisa amakhulu amathathu amaprotestanti amabandla namahlelo kunye nonina wamabandla. Imfundiso enye ukwenza okunye, imfundiso enye malunga noThixo, imfundiso enye malunga nokwenza ubhaptizo lwamanzi. Abakazulanga ingcambu yabo evele Roma, bathe bashiya baze babuyela ebugwenxeni. Kodwa ngoku indoda elungileyo ithi ungomnye wethu, uyinxalenye yethu, ize ivule ingalo zayo ithi buyani wonke umntu. Kodwa bakhona abantu emhlabeni ekuthiwa ngumtshakazi wemvana kwaye uthwele igama lomyeni ukuba uYesu Kristu uthe waba ngumyeni kwimiphefumlo yethu. Ngoko igama lakhe kumele ukuba libe lixabisekile kuni. Ngoko akusekho ngendlela yokwenza, kumele ukuba ibuyiselwe kuThixo, ingasebenziselwa ebugqurheni okanye kumaxhwele okanye kumagqirha. Kumele yonke into ibuyiselwe egameni lobawo uNyana uMoya oNgcwele. Ngoko mna ngokwam ndithethile nabantu abathe baba namava ngoko oku, ndabuza ndathi anikhaye niqaphele into kwaye niyazazi na ukuba ezi zinto zithethwa egameni lenkosi. Kodwa uThixo kulo meko nditsho amagama amathathu, akusoze wafumana amagama amathathu ebhalwe eBhayibhileni. Siyayibulela inkosi ethe yasinika ukhanya nokucacelwa ekupheleni kweentsuku, nditsho ngexesha langokuhlwa phambi kwaphakathi naphakathi kweyure yobusuku ifike malunga naye ngokwakhe ngobhaptizo na wonke imfundiso zeBhayibhile. Siyavuya enkosini ngako oku. Ukuba kukhona umntu phakathi kwethu ongeka thi ngokwesazelo esilungileyo abhaptizelwe egameni lenkosi uYesu Kristu ntanda, ayithethi ukuthi loo nto ungene waba lilungu lebandla. Ayithethi ukuthi ufuna ukuzalisekisa ubulungisa enkosini umsindisi wakho ukuba ungene kungcwaba lwamanzi uze ubhaptizwe ngokuthobekileyo ukuze wenze umnqophiso okusazela esilungileyo kunye noThixo. Kuko konke esifuna ukuthetha ngako oko, yanga inkosi ingaphumla kuthi sonke ngobabalo. Ukuba ukhona umntu ongekakufumani ukucacelwa ngelizwi nangomoya, linda uzawude ukufumana ukutyhilela. Akekho umntu ekumele abopheleleke ekwenzeni into angayaziyo engenangqiniseko epheleleyo ngayo phambi kobuso bukaThixo. Ndiyazi ukuba inkosi isondele kuthi, ndiyazi ukuba uthethile nathi usikelele. Sithe sathatha elinye inyathelo eliza phambili ngomoya ngoncedo loThixo wethu, kwaye ngokunjalo sithe sathatha inyathelo elisondela omnye komnye kwaye sadibana ngokuqhagamshelana okunzulu kunye naye nomnye komnye. Wena othe wathandazela kuxele ngemilebe yakho ngokuthobekileyo ukholwe uba inkosi ithe yakuphilisa. Ungajongi kwimpawu, ungajongi ngendlela ovangayo, jonge enkosini sele ekwenzile. Ilizwi lakhe liyinyaniso ngonaphakade, into ayithembisileyo ngokuqinisekile uya kuyigcina. Malibongwe igama lakhe lingcwele. Amen. Masizeni phambili sizokubulela inkosi sonke ngako konke oko akwenzileyo. Bawethu osemazulwini, siyakubulela ngenhliziyo zethu zonke ngazo ezinsuku neyure zentsikelelo. Ngako kusondela kwakho, ngakuthetha kwakho nathi, kuye kucaca ngokucaca kuthi, kuye kukhanya ngokukhanya ngokusinqongileyo kwindlela le osikhokela sihamba ngayo. Ilizwi lakho liye lixabiseka kakhulu kuthi, msindiso othandekayo. Phakamisela ubuso bakho phezu kwethu, usikhokele, usinike uxolo lwakho neentsikelelo zakho, uze ube nathi sonke egameni likaYesu. Amen.